mukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni asabye banne bavuganya ku kifo kino okulekerawo ogenda nga bagamba abantu nga gavumenti bw'etakoze. Bino abyogedde mu bawagizi be mu disitulikiti y'ekisolo, naye wuunya abo abagamba nti gavumenti tekoze bulungi ng'ate gavumenti ekola bulungi nnyo mu pulojekiti nnyingi nnyo zeze ekwatamu. Agamba nti bannayuganda balina okukuuma bye batuuseeko butiribiri ababeenoonyeza ebyabwe bireme bagwa mu ngalo.
Because Uganda has been having a lot of problems. There was shortages of commodities in Uganda here. When I came here in 1986, people here were getting beer from Burundi called what?
It was called Primus.
No sugar, no beer, no soap, no clothes, nothing in the shops, no cement. All these are there now, all done by the NRM. There are still some weaknesses created by our people. I'll talk about them also. But most of the work has been done by the NRM. So therefore, I ask you to support the NRM, as you have done in the past, so that we continue and consolidate.